munda wanga bampulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa zikiriza buli sala gyensaba Katonda wanga bawulira zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukikola kuba zikiriza nti mulamu
mulamu Mukama
zikiriza nti wali
Mukama
zikiriza nti yafa kubeera nze zikiriza nti yanjagala era kyanjagala zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba panguza zikiriza nti abesiga Mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti Mukama wali ningo luso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba gumpanguza zikiriza nti abesiga Mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti Mukama wali Imu wangu zino chira wuba
Zikiriza nti mulamu
Mukama
Zikiriza nti wali
Yesu
Zikiriza nti yako kubera nze
Sinza
Zikiriza nti ya njagala Bila cha njagala
Wendo woza kumuwendo Omusayi Yesu bye yangula Zikiriza nti mumaso gera ndi chamuwendo Anjagala Echo nchiraba nebwe mbangu demu buzibu Ampanguza Mukama tande kawo
Zikiriza buli sala jensaba Katonda wanga bampulira Zikiriza gana maziga genkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa
kuba zikiriza nti mulamu
Mukama mulamu
zikiriza nti wali
Yesu
zikiriza nti yafa kubeera nze
awonye
zikiriza
awonye
njagala bila cha njagala
Yamatira Mukama wali
Zikiriza nti mulamu
Anjagala